eɗen godi yande joni witere min tawi sappo e joyi studio kala ngu habaruji e fulfulde kori jeñalle moɗon hande nde sembe habaruji men dartanani goho fou jiidal hakkude sogueji jeɓuɓe laamu toyna Mali kañum e fedde leyɗe jadiyankoje gonɗe banggue hirnangue Afrique CDAO ko neldatto ene gam batte halde mabɓe ɓe keeɓi koɓe pamirdo muɗum gam batte ɓe jogo laamu ngu duuɓi tati ɓen paman ɗum joni nde ɓurtini seeɗa sawara ministére ɓe alkamisa ƴaɓɓiɗo e dan tabintina wi laawol dow filla yimɓe dekkoɓe juuɗe dow ɗereji gam batte wallitude neɗɗo jiɗɗo tefa do inde hoore mum har filla hono cuɓaki e leydi men Niger en paman ɗum e woni nder maccu yewtere men pinnande studio kala ngo haaltana haala hakkeji sukaɓe famarɓe e dow fi gurda muɗum en kori janhirte moɗon Soumana Amadou jangganto habaruji fulfulde laamu leydi Mali ko jippina ɗum e nder sogueji gonni ko ardi ɗum sogueji ɗiɗi kondanni ko ardi ɗum endam ɓe gaɗi jidal hakkunde mabɓe yimɓe CDAO laati ɗum ndi kondan nelama gam batte yaade yidoyde e mabɓe faama kamɓe ɗo nufayere mabɓe nder majju ɓe kaldiɓe kaalaji kewɗi fa sogueji ɗi miili wiide ke no aadi wadde hono jogogol laamu duuɓi tati bande min tarnani Fouda Ahmed o noddi to enda neɗɗo goto mbiteɗo Boubacar Bokum e joom andal sane e dow fi majjum nani ko andini ɗum dow fi ono wawi yarde
sogueji jippinɗi laamu leydi Mali hannden ɓe cukaɓe jokolɓe noon janguɓe sanne pamanɓe du fa hannden no politique leydi Mali kamfu e leyɗe yaasi wona no hawjore iɓe andi du fa hannden noɓe kawjoro laamu leydi Mali fa cuɓakiji ɗin jeehe gaɗoye ɓe jogo laamu leydi Mali duuɓi tati nden ko cuɓakiji ɗin jeehe gaɗoye hana kam waɗata ɓe calo jippade hokkita laamu leydi gun kadi min nder taykaki am hana duuɓi tati ɗi dow laamu leydi Mali kam woni heɓude mosola saɗormaji leydi ɗin amma sigilade ko waɗe nder wakkati o ko nafa leydi Mali kam min giɗi hannden du ɓe ƴewtino caka maɓɓe e pelle leyɗe duniyaru ɓe pota dow wakkati on de duuɓi ɗiɗi noon naade hitaade warre noon naade wakkati ko noon fuu hana dow majjum hakkilloji amin tawa minen ko hakkilloji amin tawa dow mum kam woni ko anniyoyte waɗe nder sigila maɓɓe o kam min giɗi faamude
e do fila jeppira laamu leydi Mali waddi ko leyɗe gonɗe hono CDAO fuu maɓɓi hono keeri hakkude muɗum e Mali ɗum waddini saɗorma mawɗo waɗi har filla ko dartoya wartaji hakkude leyɗe ene fuddu konde leydi Niger yatto ene Mali ɗum waddi ko fa hannde du hono doñere tawanto ende ayeru wuuro sakitorgol fa naata leydi Mali himɓe hewɓen ɗon ɗo ene no mboyto fi on enda mobile aji nana dari e kullantereji muɗum en himɓeji jinnoɓe yaha enkadi doggudara majju fuu ɗum wala ɗum weli himɓeɓe fey seeɗa kala nani koɓe kalani bandimin tawaɗa har tombita Abdoulaye Amadou
sefertagui gaw
mi awƴo loore noon gaɗo gawo ñameyi keero leydi maɓɓagol ngol no nawnanmin sanni ɓiɓɓe wuuro e waɗoɓe jaale fuu ɗum torran ɗum en leylo kuure nde min tawa ley mum jonɗo o leyloreji koƴoji guinoji ɗi no woodi kulle bonnotoɗe ndenne feyi nde keero leyɗe no maɓɓe hana guineji kay kaɗe e wittade waɗoɓe jaale bittatako ma karuji koƴoji nimɓe bittatako ɗum ɗon haɗaka amma wona looreji mawƴi koƴoji guineji kay misali chou pomme de terre banana liƴƴi gorteɗen fuu no hen ɗum ɗo fuu ko bonnotono ñamol mu ndu wala min keɓayi fey balɗe tati ñalande wotere ni min keeɓi
jirɓi fo nde hani
nonni fawara jondu konnani hono sawara ministére uɓe joɗɗinoɗo alkamisa hono nogay lewru uttu ko ƴaɓɓi ɗum enɗa ɓe kaali haala hokkude laawol himɓe hono tewtoɓe do inde koye mumen ko wona dow parti dow filla cuɓaki garow e leydi men Niger duminani e nogay wara duminani e nogay e go'o ka en ɓe enɗan hokke laawol ndende ne kaydu heɓa yaya suɓoye ɗum ndu konna wiyama seytawi jomum heeɓi seedeji ɗi leydi Niger ɓiɓɓe leydi Niger yohoɓe cuɓowakki enɗa daga juɗɗo ɗereji mabɓe ɗin endan holla ɗum waddi ko faande banni Moukhtar Hamadou o yeo ƴamoye mbite docteur Amadou Hassan Boubacar anduɗo sanne dow filla ko ndartoɓatakeji laamuɗo leydi haalanimo noyi wonno ɗum wawi yarde
jiɗɗo filade laamu dow inde hoore mum hanana waddude seede mum ko suɓotoɓe ɓe inɗe mum no tawa dow talkuri cuɓaki mawɗuɗum seede on du sayde junngo deka dow ɗerol ɗum tabintine gam nde ɗum waɗaka jomum no wawi waddirde inɗe nimɓe tokkodirɗe nonda mane winda inɗe suɓotoɓe tawaɓe dow talkuri cuɓaki mawdu ɗum ko wona kamɓe kokki jomum laawol nonno du cuɓaki députéɓe e ko conseilléɓe ɗum hokkama laawol neɗɗo tefana hoore mum ko hana do inde parti gom amma dum don du neddo filoto dimma subotobe do hemre neddo wadda de kugol jungo do talkuru goto kamdu e do lawol gol gomnanti jojjini kam tokkete di tabintine misali noter be ciudi sariya hokki lawol tabintide talki to neddo yata
nanni gallure birnin ko ni region mo tawon ko tawa kandu kon nan alkamisa nogay lewru utudum nan e nogay ndu endani be koji lawol gam batte hadude hono taba ko wite shisha dun enda yare le gallure den wadde le gallure den be biidu kon nan neddo fu tawa do hono wofondir laabi didi be jojjini jomun yob wandu sabuno nangeta yobandu dun wonno ko fa hande horejo gallure den enda de birnin kon ni ono fahande ni o halani bandi mi biyetedo Asumana Musa Arzika kanko on du konnani o wita kana docteur Soumaila Ousmane
wannan taba wadda suke ce ma
taba kaben bita shishaka notidi handen lawo gol tokkata ke patori suka be ummatore ngala no jarak min ji ko jarde shisha dum woni no wadda der konni do wadi komin ko ji lawol jarde mudum hade min ko ji du fa handen lawol der no kuje to shisha on warta yare fu mabbe kando ton non mudu hadam le galure kon neddo fu chalido do tanade gol lawol ko jangol no nangete fiire sawru gacce on
akam du wadanda akaka
nonni gallure agades du kondani hono hore mudun kebi yiti hono mosola yaade e fi ko wona torra himbe kan woni fi jeyal nokkuje kany e hono faande du kareji nokkuje ko sotote e ko watte hono fawarjo du kondan galleji dum wadini be burtini dato latingol no wadan ko to tawe neddo sa jey nokkuma kawjoda dum faa woda njobanan ko han yobede fu dum wonno ko faa hande du hono horje gallure ne enda o holli do enda ni jaadi biete do Musa Mamman ko landimo kanko won docteur Bukari Mamman
l'assainissement du foncier
ana kondarta mo ina fondita filla chonnal e chodal kareji dun sigila kesono ko jaado heba jombe nokkuje faame hande an ayyan neddo soda nokkure tawa ko watto nimbe dido na tato artama sonnirede dum don laato hunde podaagu hakkunde commune on e nimbe fa dun yotto to suudu sariya kanjo ye jito sojjita be to amin dum wadi ko commune amin aadi cendirol baadeji gol minen gadi dum gollal duno godungal chedemo hano kare momentereji kemenai budi ujunaji la soji didi min chonnata dum amma min buyti dum jondo ujunaji sappo non de neddo waddi budi ujunaji mun sappo din kare on warta na dum min gada na dum dereji hokkitide dum
e on va vous faire votre taxe
nonni har fila ko ndarto hono maro e le leedi men Niger do enna du konda ni gomnati leedi Niger hali hala wiide kedo ade dubnade noga e tati leedi Niger tawe maro joyta gere futawe do remete do hebete do nyamete dun non waddi ko fawar joni nen andi wakati mo gonne odu maraje kewna tawana joli e ndiyam Muktar Ahmadou Bandiming o yew yew dawi e horejo hono fawar joni cooperative kawono hono hawrter remobe maro tabeto na kirso mitedo Bukari Koyranga on halnimo no do wadi warra joni e milo mundu ko dum wawi latade yaade yeso
ndiyam kan watta maro ndiyam kan bonata maro mayo gon leedi naati heewi deni leedi heewi der mayo fu tilay sende diggi on dun tokkine no towne motaji dino tawado diggi jondo no itta lope no deka gomnati muri gollangal deni gollangal ceedu be gannongal jufu probleme o do fu wartano ndiyam nan gonda do hollira da maro woni der majjam min accata o luuba ko ndiyam nan wurto se ndiyam nan wurtake fu maro ni de Allah jabbindi wadan amma no yirumi jondo no be ngudo dum woni idin dillirani no wodi sembe do yaade duubi tati tawe maro juwana en yaasi ni hana gonati dum ummi dari rugaji gondi don jondo himbe non golle furugaji kiddi non sey ne ni golle ngada der maji deni di keedin tinama gollitirdi ngadama fa heji rugaji kesi ngadama wobbe kokkama se Allah jabi ko gomnati wi no wadan dum huuban
nanni faar joni to en andere leydi doganduuci mi en gallude doganduuci na mi andere leydi mun dum ni jonkay ko watta himbe njoyon lumobe kay en won ko diwta dillida nyande alkamisa jamma aljumar de enda lewru utto nogay ko mun dubnade nogay beedu konna lumobe no latibe ni jam der region mo doso dilloybe to ena sokoto to be jeebe gado hono faande lumako mabbe faabe garto galleji mabbe nangu be beedu konna wi neddo mabbe fuata yo fede se wana yoba million mumbo e ujina chapande jegon France fa wi amadu konna neddo goto kay hebi yobi hono million ende ujina chapande jegon di enda yo fitama yerno faande bandi min ta to enda andiniri e le mabbe du konna kambe lumobe enda rewbe tato won ko tawa e worbe didon woni ko nanga yerno faande kanko hono biete Abdul Aziz Dayuma bandi min ta to enda dogan duci andiniri non nar filo ko darto cellal bibe adama be hono coronavirus ko ne le dunya fu le Niger en andi nyande fu be kalan ko be ji den ne himbe dido won ko jewana e balde de enda heba ka fu nyawde kesso tawda do coronavirus o enda yude nyande nyawgu bangi warde hande wono ko hisa warde jokka Kenya den noni himbe ujina sappo e go e kema jeego chapan na kay won ko etana jewa nyawgu enda tam himbe ujina hembe chapan jeddo dido tawda ngudo nyaw coronavirus chapan en jeego en jene won ko mayi sappo en jene won ko wono sawro wakati mo kalte o enda he ujunere e chapan jetto e nayonka en sawri dadi yerno minister hawjine cella bibadama leydi Niger andineri
he bannirao e ko he umami ye don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habar oyeno
nyogungo woni wore himbe delle yasi fu gu yotto ke daggarime
ha ye don hal do coronavirus no
e mana
men magu yotti ke doto ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majju
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do loto juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dun den sobudum do ma lota juude mada fade laba de a golliri tekkerno kibinane der buri lota juude mada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metar goto hakkune modum ineko ale memude bisaji de du warti ke dole memum bisaji de loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyamo lote yere modon to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to nawo anta ko galbi yankena
bannirao mila itellal bannu mada imma tellal balli lenyol mada
igonga ma jam onna am uri komai mi yetti beda daga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
yewtal men pindo hande haltana hala hakkeji sukabe famarbe do filla ka en acce welto e leno kuje weltare dun du kondan ni hono batakeji leede duniya kanyon ko tabintin dun e batakeji leede afrique do enda dun du wadi ko jaati laamu leydi wajibi do mudun dar nabe nato ko tay kam kabe suka benda be kebi be belte ke le ngurnda mabbe be mojjina do konna ngurnda mabbe e do fi majjum wadi ko be ngadi nokkuje to suka be jaato weltowo fija ngada ko jidi fa wodan nani ko faande biete do Siddiku Musa lati do kanyo enda woni horejo dental pelle darani de yitugol hakkeji suka be famarbe le leedi men Niger do enda o halani Balkisa Hamidu le yewtarde kanyum woni yewtarde men pindinon
attillaabi laamu kewdi gonno jingano hakke sukaabe ko watta be keba to be pija be belto dume won tinninol gol bawdon wadande himbe do majjum
le droit au loisir c'est parti
accure suka fija welto itta yewene mun no tawa der hakkeji mawdi di dewtere jinganore hakke sukaabe der leede duniyaru kam fu e dewtere joddinaare caka leede afrika har ko darata jinganol hakke sukaabe denne hokkude suka powtiri no accude suka on fowta hakkilo mum fukku hemun der powtiri didu omo wawi fijoyde welto na yilo wade tuntowade sarobe makko na jeedabe makko gom tawabe der nokkuje fereje gom nane accude suka on yaha yilo ewa nokkuje tariki der rabinol halani accude mo o wada hune fuko wawi itti yewene makko o welto irdundu no beyde sembe andal makko kan fu e basira makko idum wada du fa handen der wakkatiel gel o nata wadude kulle keede be o wowano der burna makko
ta son quotidien pour s'adonner à ça
de dume dekado gonnati leydi ko wata fija welto tabbita to chukabe tawrabe laru kan fu e tawabe der no kuje to rafike jora hakkilo fukkin woni nata bononda dia e konani titta wadi
je commencerai par les enfants
arande ni mi fuddiran sukabe tawabe der nokkuje to rafike jaron hakkilo fukkin woni nato bonondaji dian e konandi titta gadi de en dari ni dum der nokkuje to ferobe joddina fu no wodi to chukabe ittante gambe keba e garabe pija be belto be jeggita metal erne na kulal ko hewtinobe wakkati bonondaji di na rafike jaron hakkilo fukkin go warhe mabbe tamude nata berde mabbe de en dari du fa handen kaden chukabe lardube kan en du dewta jinganoje hakke chukabe bi'i to fero durol fu wade caka mabbe e chukabe be lardaybe hakke fudu de be lardaybe kokkete der burna mu en no hani kambe du e kokke hakke de der burna mabbe denne sukabe lardube ben tilaynon cingane nokkuje fodde e laru neddo mabbe fu wara fija welto dundu tilsino he gomnati ummo daro chukabe be du kebane nokku kuje to garta pija belto neddo mabbe fu fodde e larum neddo mabbe fu to hiu ano hennama fere mum fere dudol du fu to watte chakama
interessé kon sam pas l'exclusion si vous voulez
et do ko habrimi e fulfultili hande assalamu alaykum balante jamwa